Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alal bare no gay go lewru utte jena yamde soki der maison de la presse bomo ko jottu nono do kabaruji di umar way galo kon ko no dirte non mi jiro won to gi jambe to. Kolinti di nyaw mo noddata variole 16 do won nyaw nyaltino pudje le bingil adama o do nyaw wala fumo yiya wattu jono len edi malindi non suudu ministre ko minu kabar tellal len ko holitir wiite le sapo jetti lewru utundu dum won lamu hakkunde jo hebi dubi nay wattu jono pelle politique de hakkilaji modan pecci do gollije de gordi mi citta de wi iwole mawdo gondi e warde le leedi meedi ni dum latiki sababu do so bonandaji kiwdan gondi e materi be kollitidi im el tatono kay keddiki le hen le galdo rebbo mo konde di wono sembe kabaruji dum jogi non do bete hande di bismillah mo don e hedate suudu ministre humnidu kabaru cella le leedi meedi ndi dum won talataare kenya be jiide dum wonon yimbe el humnibe kabaruji jottinobe kabaruji le leedi meedi ndi koni faana modu fa pamina dum hono kabaru nyaw mo noddita variole 16 wodi nyalo man do nyaw jaltino pudje le bingel adama fa kebe famtar ke sita sidibe
leñol man handen o nyaw pudje matagal leedi manin tofon dungo hollidi kango kulnel asab badjalo touré ministre humni kabaruji cellal gaddu e tawede fu dabrej an wonde fiede yalla patte o nyaw natal leedi malli dungo hollidi kango ministre o
la présentation clinique
ni bangal imadraji dum ngaddi miden gonde jewtade ni kokka sukabe kany yimbel be fakilaji lobbi no nyaw o wori yalla mo hande wala fu mo nyaw o yeymo le leedi malli ngi fu miden gonde waddon imadraji yalla miden chawra e yimbe
tiagan di dabri faade to lam on yalla faddo o nyaw ben famtan jamal fa handen homa fu watta hakile horen modun nungo holliti kanko seedu dumbiya president du comité scientifique
nous avons nous éminents académie andir lugotobe andedu e be gonde famminde jamare nde yalla hono o do nyaw hani sakirede
fatu de cette maladie
nyol man handen o nyaw pudje matamale lede balebe ko heewi hono misali leedi congo rdc burundi uganda kenya rwanda leedi cote d'ivoire nungo holliti walle OMS
dido kabaruji fan ba hebe do BMM ande de do page Facebook kanya fa yotto compte X sapo jetti lewru utitande 2020 sapo jetti lewru utitande 2024 en bien joni won dubi ne ko lamu hakkunde jawo fuddi le leedi meedin dibe kippiti lamu kanko Ibrahim Boubacar Keita ngotano le don hitande 2020 wattu joni pelle politique de hakkilaji muudan pecci so hollitimbe wiide golleji golladi ana wella yonki wabbe do kolliti do wala fu ko yehi yeso non no leedi ndi worri no leedi den yahatan yara tiagal fa kedo famtare kedde Mamadou Sama Seko e sita sidibe
Ewi Cheikh Mor Sidibe horojo fedde front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali ko gouvernement o golli ko buri hewde feewi
leedi meden ni golleji mudum huntini hore feesatiraaji hewde ana mata fa handen be lam ko lam hakkondirejo bene wonde mudinde bonalaji ko wadato lam jabbido ko yaata dubi chabantati fatade dubi debbe sa jeewi bangal deejere e hebi semme handen do yimbe bombe be kulleji mawdi wadama hono batimo noddirteedo referendum fa handen o lam ana woni jukkude yimbe nyaambe kalse leedi mere mere
yo aniaka wonda ka fi fedde parti convergence pour le développement du Mali et wi Alassane Abba secrétaire général de do fedde kudem ko hanti fuf hun ci naga hore bangal yirwere leedindi wonande lam ko be transition be
sincèrement sono haled ma gonga ko min hasngini fa hannen tati mawdi nenene leednin le tu doctorage ndu dabreji bame yalla golli ana wadre to no wodiri ciagal mudun fulli ko uddadi fu uddite horejo leedi ana an hantinat fa hannen yalla ana hunca tidala ko bilido angereo son halet ma gonga hono football tak le leden to fon
ça n'a pas bougé
o do yitima wuri no bo yambina may wottu mo politinko be hobe tewti yo landine wuteji subagol president
wattu jonen kala o do kabar hono kasaraji kam ko wonde wadde le leden dibe kollitidi ko yata kasaraji no ga ene kanyen gadle dede sappo le ngalure bomo ko de bamde jetti lewru juillet yotal sappo lewru outi tande 2024 le majjun dido kabaruji don suudu humino kabar himme yurmendo kanyo hokkido be bidun latik sababu so ko yata yimbel ujnere nyalawmo handal kasindini ko nayri bangal balle guji sita sidibe
le kabaruji hollitali to direction régionale du développement social le bonnalaji janko wada yimbe tato maayi hen galleji temede jetti e jetti wonko tiɗalaji hewti cuuɗi deɓe tati wonko saami ñamiri ko yahata toniŋaji deɓe e nayyi wonko mutili jean fattade daabaji noga e nayyi e cofe temede jeegon e nayyi mobilaji ɗiɗi du mutili jean ɗan kay talki fa heewi lewi hooreɓe walla ko noddirte développement social wille dena yirmajo solli koto wotru antoune to jama galleji noga e ɗiɗi jippina ɓe holliti fa hannen wi galleji ɗiɗi ɓe jama muɗum yahata yimɓe sappo e jettoon du ana jippina li galle goote li dena misa bugu fa hannden hooreɓe direction du développement social kay e bale ɗe golliditta waɗi immadaraji faawi ɓe yimɓe waddini o jama ko yahata arkileji cefanɗe joyi e matelaji ka e daagoji deɓe tasaje e kalsi ka e ñamiri e nandan muɗum li kabarji mabɓe holliti fa hannen wi dabri ana hani fiyede yalla jama ko yahata ujunaji joyi e temen nayyi e cefanɗe joyi e goho ɓe bonalaji jan hewti heɓa hinnede miccitino fa hannen wiɓe waɗino dangol feydude e walle UNICEF tinno faabo ɓe jama ɓe bonalaji jan hewti hono ñamiriji e kaake e nandan muɗum ɓen hasiñin e balleku walla ko noddirte programme alimentaire mondial
tamani projet mo fondation hirondel ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faabamum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
wattu joni en mbiyan kono ayri bangal beme andi ɗe iɗum yahata iɗum heɓa sembe le leydi mali ndi kono ayri bangal hon dartoɓe talki journaliste en ɓeydu ɗum yettinoɓe kabaruji ɓe anon gondi e matude no ɗum worgino suudu ministre humminiɗo kabaru yettinoɓe kabaruji le leydi meɗen ndi holliti wiide fa ɓeɗo journaliste en keɓa ɗiɗo talki wajibi sina daña ɗum wonano ko joƴini ton noon watta tan so keɓa ɗiɗo talki wattu joni noon ɓe kollitiri wiide wajibi sina daña kayitaji ko joƴini ton kamɓe journaliste en ɓeɗo ɓe kollitiide fe sa joƴini kayitaji ɗi kono ayri bangal heɓu ɗiɗo talki ɗum yaafa fe saabi de golleji ɗi an tanna koyɗe sanne sita sidi be kañe Mamadou Sama Sekou
guiddi hitan ujunaji ɗiɗi e noga e goho journaliste en leydi Mali ana woni e tewde talkal mumen ko noddirte carte de presse saabu ɗi talki ɗiɓe joguino wawa gollude kasin yoga ko heewi winde inde mumen yalla ana heɓa ngal cartal carte de presse Aboule Guindo yo neɗɗo goto e ɓe yimɓe
heɓe
cartal an jaati caggal imadaraji neddugol talki to fedde gonde ɗe ministére minde kabaruji ndeɗo fedde wultikam wiide kan wi jamirama caggal ko kartal hingal ngal wattu mum
ƴaɓɓi
caggal kanko Aboule Guindo journaliste en ko heewi holliti fa hannden ana doomi ne hewtoro tan o carte de presse balaji touré holliti fa hannden kañum waɗa immadiraji yalla ana heɓandu talkuru saabi no golleɗi ɓuuɓirino
kartal hingal joguimi mi ɓamay anniya heɗintinde garɗo kartal tafo saabi taade fi ele kabar muɗum wakkati joni ana hani kulleɗe mballito so gonga haale ana hani kulleɗe ƴewte
sami mbini hannde so heɓugol nuttalkor carte de presse ana tiiɗi golleji muɗum ko weltina Mahamadou Talata Mayga kañum neɗɗo goto gollole fedde hokko ɗi carte de
presse
min miilay fi so taade finati kabaru o mi gonga wattu waɗi golleji ɗi darki noon saabi kaake gollirɗi machine muɗumno o boni noon nden noon hano waɗite keso oɗunno forra eko hasindinako ɗum ɗumoni ko ɓe hujane hoore wakkati joni o machine o fuɗɗi golle andodu wiide wona ñande fof fedde nde watta goto ɗu ɓili du alahaali talki nelliteɗi ɗi ndenno tarifi gongal nelligol talki
souvent les dépôts aussi sont également là
soni walani neɗɗo tawre diplôme cuuɗi l'école journaliste mawɗi ɗi so heɓa no talkuru ko noddirte carte de presse ɗum ngo holliti chef de cabinet ministére de la communication Mohamed Ag Al Bachar on facintina fa hannen ko saabi mbini o seere keso ɓamaɗo
on dula wiide heɓde cartal doko kabaruji yata fe caggal kolentéɗiji jogaji yo diplôme ngaji jandeji dowre eko nandi mum ɗiɗo diplôme ngaji foof nellete to jangni e duure gila kabar muɗum na larwe fa gasa ande so ɗi hakika naɗi gana eley taltinnelaɗi ɗi wonno jaguraɗi gollire ana woodi ɗum diplôme ngaji hakika ka ɗi wawata gollirede bangal journaliste yagal e matta matta kadi ɗum no diplôme ngaji pene tawa e majji
lewi hooreɓe maison de la presse caggal no hollitata wi carte de presse keɗɗiɗi wawa gollude kasin on tewtora journaliste en leydi Mali fo tinno fiya dabireji honno hewtota ɗi talki
en mbiyan ɗo garten haddude beetande do kabaruji ɗimin jooti on sene heɗade heeƴu jaame numéro amen whatsapp no min mbiron ilale jonte jaɓɓinoɗɗe o warti kasen ɗum ono gaɗan capanɗe jeɗɗi e joyyi o gaɗan capanɗe jeenayyi e jeenayyi o gaɗan capanɗe jeɗɗi e jeegomo gaɗan sappo e jeenayyi oɗo numéro ɗo mba heɓude ɗum ɗum do whatsapp amen to ne ñoƴƴino fo o jahanle oɗo groupe mo mi noddirta whatsapp ɗiɗo kabaruji en mbawi heɓede ɗum nokku mo mi noddirta kuno foni toddu ɗum 37 321 wajibi sina tawr ɗon fe so mbuɗunoga e crédit kay le téléphone moɗon fe so tama fe e mbuɗu taccata sakili hen onono jigi telephone ngay ekran ngay bedur on bay tawre ton application don mo sijo tamano kettino do ton ido kabaru jifo mi bi on fan je fe no ko nandir on do ay ser yowter de ana wodi mi joto on kala do bo don tawede le mali fe mangal mu dana foti milioji nay bingil adama kany hettito sijo tamani nyalo mo fu mi joto on sanne hono holar ni joto do amende fan je fe no ko nandir on do ay ser yowter meden de ana wodi wassalam yewtere meden de waran yo wadde do hono kasaraji kammo ko wonde matede wattu jono leli dimi den di en biyan dido kasaraji mata male no kule kewde dum latiki sababu du so won yimbe le jati heddibe le hen nobe kolitir wide hono yimbe be de do chadele yottili sappo jegom lewru uttundu dum yehi fa erobe le uyna sappo tato nobe kolitir wide le majje biyan burbe futtampude be yorobe le kanya fa yotto sukab non sudu huminu kabar himme yurmende holitir wide le majjum be bi jamande wattano hore mudde hakille fa hande kammo yidi don bay warde kase le di med indi fa kebe famtar kedde momor sama sew ko sita sidibe
rewbe bin jidi nyen alternde misabugul dende wotere bamako mbo yugi tan ngondi
ayanga ko da
garwe ames fusami nyamiri amen boni kadleji amen fu lippi jannam bonnin amen fa wala sedan wana futuma walta kasin menega sukam amen fu galle jannana men lelto hannen me tampisuna halen ma gonga kulli amen fu wittitu jian ga hunde fu alla wadi ana muddi me tewtra lamu tinna faabo amen feeku men nyamata me wala nyelmo hannen to menega misabugo watti nun amina honene jahannama me woni jian abada yafetatol mudum
robe gawbe dun jidi kuteji ido toboji di mursi ko hewi e wi mabbe
kidala heto amen fawala sedan leddi bonon laji jian sabi menen jati bangi feyo me woni lamo tewtira amen me yoppa on nokku me yale ci likkolde me wana bawdo fu no me yehirta ton hunde fu me wala handen feyo kadle ko me wattata me jokakin menen rewbe ben di bonon laji jian menen bur tampunde min magasin an goto fu bonnito jian wana fu heddiri an kasin
fodde mabbe watinde terde mabbe rewbe men haani wadde imadra feewdo ido bonon laji di e wi kanko maryam kuyate debbo dari do to segutu sabi wimako ebe mbawi jati sambinde weltere taguji yimɓe hinnade haɓɓo rafi ingule dankako goto sababuji ɗiɗo kasaraji ɗi no holitiri
to menen ga segu bonal satti meɗe le tiɗalla mawɗo e rewɓe laamu segu fo hannen ana wonde wadde immadraji gollide e laamu on yalla ana hunta o tiɗalla ɗum ƴaɓɓikin miilo amen cuudi amen fo saami kuteji ɗin wona foto haadi ɗum menen rewɓen mi wawan yaade femi golle kasin ana tirse hannen immadraji mawɗo waɗe yalla o tiɗalla ɗan hunco
cercle baflobe na jeyda nokkuji jiriɗi e bonandaji ndiyam toon kay ardiɓe ɓe fidabere yidude e keɓe torroɓe keɗɗana adama banjugu sisugo maire mahina
47
rewɓe deɓe e jeɗɗi wongo tiɗalla hewti e sukaɓe temdere capannayo e jeɗɗon e worɓe nooga e jeegon cuuɗi hewɗi saami mi jaatimi hisiken cuuɗi sappo e jeɗɗi saamuɗi mbeɗe wonde fiide dabereji le commune mahina ɗo yalla o tiɗalla ana heɓina jogal
commune de mahina
fa yettade ñande aljumaare sappo e jeegon août 2024 gollirde développement social holti wiide limti bonandaji capanɗe jeenayi e ɗiɗi e majji rewɓe ñaaji sappo e toton ko fawi keɓi torraji madame kone sanaba sidibe ɓuri horojo guɓɓal humnigal faabaji to gollirde mawde développement social leydi ndi
mi waɗi immadaraji mi winni inde yimɓeɓe bonlaji hewtile lamorɗen fo e maggal muɗum ko yaatimi ujñaji deɓe e jeɗɗi e temdere e nooga e ɗiɗon wonko ɗi bonlaji hewtini jan le o jama ɓiɓɓe rewɓe ujñaji jeɗɗon temeɗe jettoon e capan joyi e ɗiɗon ka e sukaɓe worɓe ujñaji jeegon temeɗe jettoon e capan tato e jeenayyi fattale rewɓe ujñaji sappo e taton e temdere sappo e jeɗɗi kila capanɗe jeenayyi wonko bonlaji jan waɗile leydi nen hikka hunde fo wami hannde lewɓen hannden ɓe tinno ɓe acca yippude ñamaɗe nandana muɗum le fosi ŋaji ni ka nokkuji fo to jan ɗaɓɓirto ɓe tinnoɗe ɓe faddo sukaɓe mabɓe watte fo so kammu ana toɓa
fedde ka fo holti wiide no wonde immadaraji yalla fawari ɓeɗo rewɓe gila joni jaati wi ardiɓe ɓe wonno dokkal gaɗangal fewde rewɓe keɓɓe torra to bla toon fadde ko hanti huncina hoore malimeteo holti wiide faratiji bonandan ndiyam na heddi fa hannde le balɗe garoje ɗe